wanishangaza uzuri wako,
wapita fahamu zangu,
wapita fahamu zangu,
matendo yako,
matendo yako,
nashindwa kueleza,
nashindwa kueleza,
uaminifu wako,
uaminifu wako,
wanizidia Bwana,
wema wako
wanishangaza,
wanishangaza,
na uzuri wako,
uzuri wako,
wapita fahamu zangu,
wapita fahamu zangu,
na matendo yako,
matendo yako,
nashindwa kueleza,
nashindwa kueleza,
uaminifu wako,
uaminifu wako,
wanizidia,
wanizidia,
wema wako Bwana,
wema wako,
wanishangaza,
wanishangaza,
uzuri wako,
uzuri wako,
wapita fahamu zangu,
wapita fahamu zangu,
matendo yako,
matendo yako,
nashindwa kueleza,
nashindwa kueleza,
uaminifu wako,
Yesu.
just tell your father again, Nina. Just say hallelujah.